kunduli chikugira ngo nyite homana kuhonjirira neza bikandenga nacyo mfite nge nakwitura oya ha uyu mutima usuye ishime nihonzanye uwa kire
Shime, nihonzanye uwa jire.